Umtshana waliqoba ngefama inolina lacofa phantse naseke phantse nje xa lipotha imigodo wayothe kuku
Ah!